Who are we that you are mindful of us? Who are we, God? Who are we that you have placed us below Elohim, God? Shate la kaya sala kanda rabo siliketa ya rabo.
moyoni mwako nifanane nawe. Ewe Yesu unioshe, nitakase nifanane nawe. Ewe Yesu nizamishe, uweponi mwako nifanane nawe. Ewe sema unioshe, nitakase nifanane nawe. Ewe Yesu nizamishe, uweponi mwako nifanane nawe.
Shakai.